yamde sappo e jeɗɗi silmaji capantati Abidjan to Kudduwar on ɗo saaha goto woni ɗo Dakar bisimilla mon e kabaruji kikiɗe.
Abdoulaye Dikko
toɓɓe mawɗi kabaruji meɗen ɗi hannden altinere sappo e ɗiɗi lewru ɗiɗo ɓordu e hitande ujunnayyi ɗiɗi e nogayi e nayyi. Weltare waali Kudduwar ñalli toon hannden caggal nde ndi leydi heɓingal desowal kanna hankinna e ley kikiɗe hannden ɓeɗo lattoɓe gowar Kudduwar jaltini e ngal desowal e nanngude laawi ɗi e hollude weltare mum en. E kabaru kan fa han en gartan e ɓeɗo lattoɓe leyɗe ɗe heɓuɓe e dese e ɗe kawrete ɗo o leydi Sénégal. Saabe tiɗalaji politique gilla keŋen nelaɓe fedde Sédiyaw nde fedde leyɗe hirnange Afrique ana tawa ɗo Dakar. E malima joom yo haaldude e bangge ɗi foof e dawrude yalla deƴƴere ana hemte. Tedduɓe heediɓe RFI fulfulde onon e jam kala hen ɗo mbawɗon tawede e heɗade e kabaruji ɗi tafan en puɗɗiran toon to leydi Kudduwar. E ley kikiɗe hannden ɓeɗo latoɓe gowar ɗum woni ballon to leydi Kudduwar ɓen ɗon hemɓe du desowal ngal jamma hankin jalti e ley hono ɗum woni jippudu mum en gonno e muɗum ndu yiltade e ley deele kewɗe nanguɗe laaɓi ɗi hollude ngal ɗo desowal kala hono ɓi Kudduwar jiɗɗo yiide ngal fadde maɓɓe hawrtude e lettere gowar noddirtede o foyi boigni. E ley on ɗon alhaali ɗum woni kabaru kan o timmi hankin en nani hono ɗin ɗon kabaruji e ƴaɓɓinde ɗum woni ɗi kabaru jokkuɗi hen joni ɗi weltare walde toon to Kudduwar hankin e oɗo kaw mo ndi leydi heeɓi gonga noon Kudduwar heeɓi ngal desowal kan hikka joni noon kawrte kanɗe e caabiki ɗu lattoɓe hewɓe e keeɓi mbarjaari. Moussa Oumar Bari mi salminima.
Mi salmitima Abdoulaye.
Ko foti yimɓe sappo e taton e keeɓi mbarjaari e ɗe kawrte kan hitan hikka.
Abdoulaye no mbiɗani no e maɓɓe ko kos e kon défenseur mo Nigeria heeɓi buñaari ɓurdi mawnude woni fijo ɓurɗo fawde forde nder oɗo goɗo folotiro omo ganduɗa ko capitaine Nigeria Nadio woni baɗɗo loggol hanki e yeeso Côte d'Ivoire. Darde makko teskamana fewi e nder oɗo kan to bangge rengol loggi ɗi heeɓi ɗum ko Romain Williams mo leydi Afrique du Sud mantiniɗo e saaha faw petta hakkude maɓɓe e Cap Vert. Kanko mo ganduɗa ko Williams o waɗi kadi golle mantiniɗe e nder ngal ɗon kuuɓal kono kadi e folotiro ngo kala e nder kuuɓal heedani hen caggal ɓurɗo hewde loggi sikki ala heeɓi ɗum ko mo ganduɗa ko Emilio Nzu mo leydi Guine Équatorial baɗɗo loggi joyyi mantiniɗo e oɗo kan tengti hakkude maɓɓe e leydi Côte d'Ivoire. Simon Adingha ko cukalel duuɓi jaratengel e duuɓi nogas e ɗiɗi no laaɓi iwarinaɓe gonta ɗum yejjidde e nder tarika fiji ballon leydi maɓɓe saabu hakkude maɓɓe e Mali ko kam saabi ha leydi maɓɓe wawi yaade yeeso e goɗo folotiro ko kam rokka mbuñaari cukalel ɓurgel wawde fijude e oɗo kan. Cukalel gongel keɓgel mbuñaari e oɗo kan ko Sénégal Nadio Lamine Camara tawi ko kam woni mbuñaari loggol ɓurgol yodde e oɗo kan ɗum ko hakkunde Sénégal e Gambi wonno kipe ɓurɗo mantinade e goɗo folotiro ko leydi Côte d'Ivoire kono heɓe ndendi ɗum e leydi Maroc. Emers Faye ko keplo kipe leydi iwarinaɓe ko kam nawi keplo ɓurɗo mantinade e goɗo folotiro kono noon o nawi e ngel ɗo kawgel kono kadi o yaltini iwarinaɓe e ɓittere mawde e nder oɗo kan. Sadio Mané ko ɓurɗo wawde rokkirde ballon ngam waɗugol loggi e wontuniɓe makko kono homo rendi ɗum e fijoɓe tata woɓɓe e nder oɗo kan. Abdoulaye Dikko e on saaha Bénin heeɓi mbuñaari renoɓe loggi ɓurɗi mantinade e oɗo saaha saabu hay loggol gotol ɓe keɓani e nder oɗo kan.
A jarama Moussa Oumar Bari kala hen ko yalti eɗengal kawritel hannden e ley nde lettere de Félix Ofoy Boigny ɗum woni nde weltare nde ɓeɗo e lattoɓe Kudduwar gooni e hollude on kewana famuɗum e kabaruji garuji ɗi. Ɗo leydi Sénégal nelaɓe dental CDAO nde fedde leyɗi hirnange Afrique ana tawa ɗo Dakar gilla Alan Kengen. Imaɗi majjum yo yewtidinde e hooreɓe Sénégal ardiɓe politique balle civil en e ko nandi muɗum yiɗi o yo wallude dabareji bawɗi wallude e deƴƴere politique e leydi ndi. Ɗum noon tawi hono nelaɓe dental Europe warnoɓe tawi kadi suɓugoy ɗi ana keddi ɗo Dakar. Olel Tall mi salminima.
Mi salmitima Abdoulaye Dikko.
Ko mbawɗen sectade famde ɗi kabaruji ɗum woni guldawol leyɗe CDAO.
Tigi no laaɓe dental leydi hirnaange Afrique CDAO e gardogol Sidi Mohamed Tunis jewtidi e mawɓe suudu sarɗiji Sénégal ko noon holli goto e golloɓe e ndu suudu. En jokkodiri won e hooreɓe dental sarɗiyankoɓe leydi ndi woodi e maɓɓe andinɓe maɓe jodde e nulaaɓe dental leydi hirnaange Afrique. So ɓe nulaaɓe ummima ɗon maɓe jiidu e pelle société civile e dawriyankoɓe kono ko janngoɓe e nulaaɓe CDAO jiidata e tawaɓe e suudu dosgal leydi ndi. siftinde horal dente horejo dental leydi hirnange Afrique Bola Tinubu ina damina non lamorgo Senegal gam yewtidde e nando mako e al hali dirtingol wotede kono firtima ha saha goddo
lamdal gongal woni o leltal tamo nelabe gal dental leydi Europe e koti leydi mumen
kono non nulonobe arbe yurnitade wote hore yakul leydi ndi nuttima leydi mabbe ko dum be gandini e windande de be madi hande der mayre be noddi lamu Senegal de wadata wote e happu cubonodo o kono kadi be kolli kuli mabbe hade Senegal wasde demokrasi so tawide wote badani no hanirini siftinde dental leydi Europe ina mettini gila Macky Sall fenyini anni yemako dirtinde wote sungo lefol lamu hanyane sappo joy lewru sappo dido buru Abdoulaye
ajarama olel talla e alla hali majjum fahan bete handen sukabe jangobe ile universite Cheikh Anta Diop njododiki e jeyndien kobe ile majjum be kulli hono mette mabbe e warango alpha yoro tunkara suka jangowo maydo aljumar jabbinde Saint Louis e majereji ben don hono jangobe noddidu hono tefore uddite e sabi be dum be mbawa jokkede yeso saria njukke ko walde dum be do jangobe Cheikh Anta Diop noddi lamu Senegal uddita no yaabridu nokkurende jangobe kani wonude mudoma e francire bien campus universite Cheikh Anta Diop kedo den do kanko Oumar Diallo mo goto non e be do tawanobe handen yeso nantunobe kabaruji e fanu hala Ibrahima Nyanga
somi arte point gadano woni holdum sa jewi leydi ne dilli yimbe ne jalti pour wadde manifester nan badi manifester non etudiant o wara hen ay a chaque fois que so etudiant waram emi ngidi andu circonstance no warida etudiant o holto wonno bardo mo holto wonno ko tege wari donc lamugo on foti ettu responsabilité o labbin ha lab donc goddum no woni holdum min jidi ni wadde conférence de presse hande e université Cheikh Anta Diop de Dakar mais finalement min gari min tawi dame de fof en wadi police en wadi gendarmerie be terminade mais non minen ummin min ko holdum etiyaaji gor fo neena galleji mumen folbe jangude nyangaani hebde ko pour hebde jangde ho kebañ ko wadi dum don parce que min jogino ho campus social min jogino ho campus pédagogique campus social o presque amin baay wiide lebbi jeena nen udiraaji don non amin nyaago modo leydi ndi amin nyaago autorité ji universitaire be guddir min campus social o pour etiyaaji wonbe condition gaaji musdi baawo hebbiraade mumen continuer jangde mumen do jam
kedi den do kanko Oumar Diallo goto be do jangobe e o university to leader Liberia ton rewbe konunkobe bienna rewbe konunkobe leydi jati nangi lawi kewdi e leyya monrovia la mor leydi ndi ngalluji kewde nde nangere sabiki hono waddude ko sabi dum de nam bien dum sabiki waddude tidalaji mawdi e yangarta be leydi ndi kasen dum sabiki du hono horejo leydi ndi kanyum bantini fijoji kanunodi wadede altiner handen e du inde konunkobe Liberia immade de do mette be do rewbe wi mabbe en jomdi worbe mabbe ana famdi de ngollata e de ngoni e foftere fof nyaku goldu courant en jibu jawdi e bangal ardibe e kono leydi ndi alana kengen den horjo leydi ndi dun Joseph Boakai kam yide be do rewbe mo fodidu wadude bawde makko yalla neware an hebe en gurda mabbe to leader Cameroon e tonto Cameroon alana kengen hono bombode tufani felliton dum wadi e hono nokkure nodiren gambe anni e leediwe hirnange leydi ndi nokku jehono de anglaire naftote mudum no sabiki neddo goto mayi yimbe chapan wobbe du mbarmi wuro faw baba
natte e video ji ko sinde Amadou Labi Laylay tollo gumdi ni kullare e yurmede bonondaji din ko wadama nyalade sappo yi ko liwru ida brut ha galluri kambe der diwal wayla hirnage leydi Cameroon nyalade judde chapande jubi jutata brinde der ken himbe hewbe kawti to daldal julde kambe la morde jongore do gamantumba bawo salugo fukara bebe gimi e pidirli ha yiso wardibe balmol tufangol ha dakki daldal judde majum fetti cikali bojji saklere kayim on accidama be tawabe do honan ko be jawdi faddugo ummatori be joni tidgo ko moy fuhota ha mudumbo e be cuklani nawna be yari go be ha sare jamu burna fuf lati fukara be wari be wadgo julde adde be diwal gal mettini hunde de e sembidini ummatori gouverneur jo diwal wayla hirnange Adolphe Lele l'Afrique goudini kubaru do memabe chapani nayo en jota to fero tirbe e balmon gollo nawnama nayo der mabbe be nawdum e goto on so yi yonki gal wakere de kisal wala se ko sammudum kude hulnibe turanke en yibbe hadugo julde derken ko gam ha jonta wala yebrende anditi dufu gobal mon gollo borondaji banadi wada ma nyalli tati bawo nangugo suprefe jomo bamenda didaba fodde ko tetine be honankobe nyalade wore bawo ton rufau baba chwari ya marwa RFI
en timinran kabaruji de to leida Burkina Faso ton alana kengen mobilaji civil en de kolon kobe do wuti njabbi hono bombojo tufare do mo wadi esraji taparko dental mon fofa yimbe sappo e go o mbara hen e ben do sappo e go o njeddombe yo civil en nayombe yo kolon kobe Burkina Faso teddube on jarama hedegol moron RFI fulfulde njokke hedade do FF topere RFI topere FR joni joni hello dimmo kabaru jodi yamde sappo e jeddi fawi silmaji chapane nayya do eli suudu halirdu RFI fulfulde bismillah mon hello dimmo kabaru jodi
Abdoulaye Dikko
Isilmaji jokkoje dido kabaruji joni en keban hedade yoga e kongi modon e de yewtron totam kongol handen on jewtidi e bangal kawrite kanna timmude hankina don to lidi kudwar timmiridu e kaw mo ndi leedo e hebi fade den non bismillah modon e jantore meden amawnde
Tare Dori
e jantore meden na dum woni bamtare e dowri handen en jahanna to leeda bene e ton kanko Hamadi Adamu mo wadani en jantore mawnde ko fawi dum woni Afrika bisaji e wondi hono e nyaw ko nodirte e bolla e nyawdu ngu tafon e safare hebaka e mudum ko waddi bangal chadele mawde non woni no bawde wiide kedo den de do jantore mawnde kanko Hamadi Adamu
Eder leydi bene sa finene do bisaji e wodi torra ga nyawne natune bietene polla polla ngang e nga tampini bisaji fa hande yaade de kambe latibe marobe dume wiete polla kambe latibe marobe be pirtana e noy nyawun e natirta e dum pageje mabbe boy e pirtana do hala
to bola kanag futta futtan wada buwe ya ko de goddum no kan yan dum bota tinna ke lu robe fu mi halki
nyaw kingu non ha
ah to ngudum kan kesu non ngudu daano kesu non
tano engo tampin ne joni wakati ne
da kan tampin yo da to de hogwan kan ni dum duda wadu go amma mi ya de ko ngene ke
woni buitare ko yebun amma goddi di kai fu dum wadi dum buyewa nati e mudun amma dum do fi dum amma mi wari mi tawi goddi kam buyede ana han polla on kan wari di amma mi an kan junno gam no wiete buyede wari mauni e majji to nyawti dum wari sadi goddi majji mi sutti dum an kan jidi di dir mudum nanu na tre leddi bene gona har Nigeria non walla ngan
jataw Abubakar mo leddi Togo
ragge meedo fulfulde ngeno yo kwarti meden alhirde do deddo na de ngodi nayetero nyawna ko fulde ta bolla dum kan di nangi jaar ngo artori na makal haldi wacci min koy men jogato fa hoy hande kwarta balle tati yaade nayni nangana ngedu modi e majju
Antoine Machudo lokotorojo nayi
wallambo laati a nyawne wudune gil ko nu waddata nyawne ne gil ko wato virus me e dede lewru ut de yone duudi e tuba don e septembre wakati ki don gildi mu dum ummato to illa bo he koti jucce he bubi peji me bubu moko ko do ngarta do nayi to kanko duudi e wadda nyaw
e tawda do maro mo alaji modibo lay masiru do holla e may wonno no bolla ngal natire e der leji bene dume wonno hande bolla ngal semme mudum nay foti woni ko bolla ngal waranimo e do hoggo makko
wallahi bolla ngal der dungu do bolla ngal ngatampini gureje der bene do tanne wala da kam bolla ngal
to tendari e do hoggo mada hande e nyaw ngal nanati hoggo mada na
insha Allah ay kote amen kam mi wi'am min ni nga fuddi nga artiri dere hoggo an dum no nganatiri don a tawan nagge fowa so be ori fu anana to ga nagge ngi hande ngi ori ngi duraji ko wadata balle didi fu a tawan ma koyne magge yeso al buta ma koyne gada e buta to ko wadata balle didi a tawan yeso magge fu na moy buddi to amma don da heppi lokotorobe sedda wadi nyawti nyawne mabbe hanu ko wete powe nyawne mudum to Allah hokki sa'a atawanna ginga ni hoyi
to edo hoggo mada a hebi buitade do magdunna
wallahi mi hebi buitade magdun tanne gam warana ma nayi mawdi kanji nani nyalbi kanji jego
noy meddo antita nga do nyaw to na fuddi edo nagge mudum Antoine Machudo lokotorojo nayi
bacce daane tawato a caale ɗum ñawni ɗum puƴo puƴo ko ɗuuɗi wuho tawa leybo nagge nge witta juuta joni bo ñaw ngu ngu wala lekki nu sanne to nagge happi ñaw mu wala ɓe yaɓe itta ɓe tufa kiiɗo nu hani ɓe tufa ɗum ɗi se ma a tufa tufa lekki kiiɗo andi annuɗa kiɗɗe ina wuluki ɓandu nagge na bo a anni lekki kiiɗo wittinta to nagge ɓandu mum e ɓuuti
faa ko neɗɗo daɗino nayi muɗum e woodi dabareji etteteɗi lokotoro antoine maccuɗo cafuro o nayi e hokkayin ɗo laabi ɗiɗo tokketeɗi
no hani ata sewɗoy nagge luumo mi waɗa balɗe lasuɗi ɗiɗi a haɓɓine wuro a ñallange ɗum hana hawrange e nayi maaɗa ñawneji ɗiɗonge waddoy tan oɗon mbutu diga de luumo toon naabo diga to ɓe yettoyge toon nawne to ɗum waɗa ɗum raɓana e maaɗa to ge wuhini ñawgo tawa an a waɗinge taw traité
e nder heri nange afrique ɗo e laati nokku to ñaw ɓollangu wonno e tampina bisaji nani lekki kin taw ki heɓaka e dow leyɗe meɗen ɓaleɓe ɗo o en to noon moy futtinno hakkilana bisaji muɗum e dow bonandaji kewɗi gaɗoji hammadi adamu kottonu RFI
a yettama hammadi adamu e nde jantore ɗum woni faminone dow ñaw daabaji joni e jokkinan hen tan heɗade yoga e kongi moɗon e nde yewtere on tottama konngol hannden on jewti ko fawi e kawrete kanna e ɗum woni to leyda Kudowar
ko Moussa Ba Sen busoɓe Mauritanie eɗen jetta Allah no fewi oɗo coupe d'afrique no gasiri ni nde wonno hikka ko meilleur compétition mo afrique ɓami wadde kadi organisation côte d'ivoire o no yowɗi no fewi machallah ko wona ɗum ko côte d'ivoire nawi côte d'ivoire ne jeeno e leyɗele dokkanoɗe fartanen e wawi nawde e coupe d'afrique o nigéria ko hen jeeno sénégal ko hen jeeno maroc ko hen jeeno ko ɗeɗo leyɗele nayi gardinano kam mbiya ɓe goto mumen ne wawi nawde nde ko yimɓeɓe ko kalno ko ɗum nen heddoto koye nder matchiji pulɗi côte d'ivoire dañi hen deftaji ɗiɗi musɗi ha sikka koko yolini heɓoran yoltade nde wonno Allah ko joom sens hokkiɓe sens o bravo côte d'ivoire ɓe mbaɗi mérité matchi o surtout e kuuɗi sappo kadi entraîneur mabɓe ms faye gonnoɗo adjoint ɓe ndiwi entraîneur mabɓe e nder compétition ɓe gaddi entraîneur adjoint ari nayi oɗo coupe oɗon foof ɓuuri dañde sens
hawa jallo so ɗo e fran coupe d'afrique de nation côte d'ivoire gagnima final o ɗum noon ɗum bettani hay goto eɓe ko en goni leydi wandi organisé compétition o min kam taɓe gonno gue tan ɓe ɓocciti e junggo maroc walli ɓe ha ɓe jawti hanti woni ɓe lappi sénégal mbimi kam côte d'ivoire ka yar ha final tawano he ɓurnomi suɓade côte d'ivoire e nigéria kañuma he afrique du sud ɗum noon ka en tata foof hanti koye ka enen goni yessoji ɗi yoɓe jogor jaam yoallah tawtinen ko arata hikka kay coupe d'afrique o weeli no fewi dendagal jiɗɗo football juyoɓe football foof beltima
yallo sambudu cambo final gasɗo hande o côte d'ivoire ƴetti hande ko weltare mawde woni ga ina wayno kam ko sikkano tan waɗi ay so tawi woni côte d'ivoire yehino ha maayi ha ɗesi ubbede hayde ubbede joni kam ɓe garti min kam Allah waɗi guila ɓe pi sénégal komi ɗaminninoɓe coupe o yahata e nokku ɗo heddoto guila ɓe pi sénégal ñande foof ko ɓeytoɓe moƴƴude ñande foof ko ɓeytoɓe jude ballon ɓe mbaddi hen noon ha Allah wallima ɓe jettima ɗo awo hande ɓe nawi ko weltare mawde woni ga hande côte d'ivoire ko sikkano ko waɗi ɓe jogoro jaam ɓe mbaɗi meilleur kan
demba seydi ba e france e puɗɗode fiɗa balo o kala ɗaminanoɓe ko ɓe jahata final o wona kamɓe jeehi kono noon sahande bal o fiɗa ha woni 8ème de final enen kam en dokkino hen miijoji meɗen en mbiɗen de saval ngal ko côte d'ivoire footi ɗum jeyde saabi ɗum kamɓe koɓe ligganaɓe haɓe tacci 8ème de final deke noon kada hulo fo mbimi hul fartanŋe guila nden min mi ɗaminima hankkadi fartanŋe o ko côte d'ivoire jeeyi
Abdoulaye Dikko
toɓɓe mawɗe jewtaɗe kabaruji meɗen hannden yo altinere sappo e ɗiɗi lewru ɗiɗo ɓorɗe hitan uɗunee ɗiɗi e nogayi e nayyi weltade woni ko Waly Kudowar ñalli ton ndu hannden e ley kikiɗe altinere hannden kamɓe ɓeɗo lattoɓe ɗum woni ɓe Kudowar ɓe jaltiɗi e desowal e jippurdu ndu ɓe tawano e muɗum yiltade e ley deele kewɗe leydi ndi fadde maɓɓe tawɗeɗe e hawrinde mawnde e lattirde ngoware noddirtende félix o foy boigni yimmade majjum yo hollude ɓiɓɓe leydi ndi foof ngal desowal ngal Kudowar heeɓi ɗum woni ngal desowal kanna e keɓal ngal hankkin caggal kaw maɓɓe e leydi ɗum woni nigéria ɗo leydi sénégal saabe tiɗallaji politique gilla kenga nelaɓe sadiyawo ɗum woni nde fedde e leɗɗe hirdan afrique ana tawa do Dakar Imadou Madjoum yo haldude e bangi di fof bangi lamu bangi yimbe civil en yimbe politique imade do yettude yalla dejere e politique ne hemte e leydi teddube hedibe RFI fulfulde on jaram e hedegol modon lobbol en kaddando e kabaruji di handen jango e jam kabaruji goddi e do RFI fulfulde jawja oto bangi golle de pewi enen jango